westhitmusic.com.
Mr. Tillman, thank you for this one.
Call me high, call me number one. Baby, why you calling my phone? Yeni utwa na nienali kupola kafe chulimu. Yeah, wai kuzima mafoni. Yuperino ikupolaka. Yeni siyo baby mo. Isikia wani hana na haimo. Lekiri la tote ya mo. Ina nimesi kozi. Moya wakana utro nicheza. Kuti muzu wachwa niko wae, waka utro nicheza. Kuti muzu wachwa niko nipore lako. How you single
number
nipore lako. How you single
nisike kupenda niliteni
nipore lako. How you single
we lala mami we
nipore lako. How you single
hanina kuroba na single.
Kumi hai kumi number one.
Izo, the producer.
Tony nisika kufa fila kule miwe na fosa mwange. Lila Tony file, lila Tony kumbuke. Titrula vufuni wa wazo. Hanika kuchoma mukuki. Munga chimizo na jarofa muzu ile. Hanika kuchoma mukuki. Baby, na kiwe na fila luhi. Fula ina kubwera. Na kiwe na fila initera. Baby, na kubwera. Aki wena fera enitera.
Moya wakana utro nicheza. Kuti muzu wachwa niko wae, waka utro nicheza. Kuti muzu wachwa niko nipore lako.
How you single
number
nipore lako.
How you single
nisike kupenda niliteni
nipore lako.
How you single
we lala mami we
nipore lako.
How you single
hanina kuroba na single.
Akomi hai komi number one. It's two boy high
mo. Downloaded from westhitmusic.com.
Jaloxia.